iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 bya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri Y3 akadomo radio yacu wa akadomo ko. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Gwe mubasuza mbayikaza mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edirwema arari mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Tani urimo kumfasha kwegeranya iki kiganiro. Mwironeza rero nshuti muduteza amatwi, ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi tuza kuharira mwebwe bakunzi bacu, cyane cyane ko hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hasigaye icyumweru kimwe kugira ngo abakristo hirya no hino ku isi bizize umunsi mukuru wa Noheli, hanyuma icyumweru gikurikira hazabe ubunani. Aho rero muri ibintu byifashe gute hirya no hino ku isi, abantu bari mu myiteguro yo kwitegura gusoza uyu mwaka. Abantu benshi bari mu ngendo aho bagiye gusura abavandimwe n'inshuti zabo kugira ngo bazarangizanye umwaka bari kumwe. Ese wowe ahuri uyu mwaka wakugendekeye gute? Uyu mwaka ugusigiye iki? Iki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Ibyo byose mu kanya turaza kubaha ijambo kugira ngo mubisangize abakunzi b'ijwi rya Amerika, ndetse munagira amahirwe yo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza uyu mwaka no gutangira neza umwaka w'2025. Mu kanya rero turakira amatelefoni yanyu. Bushari na Aline Sano, abo akaba ari abahanzi bo mu Rwanda, indirimbo basohoye umwaka ushize, indirimbo nyine itwinjiza mu birori byo gusoza umwaka. Kuri telefoni nababwiye ko tuza kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino. Kuri telefoni ndi kumwe na Gracie wiriwe neza.
Amakuru yanyu makuru
ni meza, wowe uri hehe?
ndi hano igoma mu Republic Democratic du Congo.
Igoma ibintu byifashe gute mu gihe asigaye byumweru bibiri gusa kugira ngo umwaka urangire?
Nintu bimeze neza aho turi kunyura hose turimo tubona biteguye umwaka mushya mu bire na Noheli.
Iyo myiteguro uvuga murayitegura gute? Ni imyiteguro nyabakinnyi?
Ni imyiteguro kuko urabona iyo nyishe hano mu mujyi Goma uri gusanga hamwe na hamwe no ku mabutike ahantu ho bagurisha ibyo kunywa ibinyobwa, hariho imitako ya Père Jean Noël yerekana yuko imyiteguro imeze neza.
Hanyuma kwitegura neza gusoza umwaka no gutangira undi, rimwe na rimwe bisaba amikoro, cyane cyane usanga imiryango ihura igasangira igasoza umwaka bari kumwe. Ese mu bijyanye n'imyiteguro mu rwego rw'imiryango, ese abaturage bafite ubushobozi buhagije ku buryo uyu mwaka bazawurangiza neza mu byishimo basangira n'abandi?
Urabona ubushobozi kibi bwose kuko abantu bose doke abantu bose abagitarisha muzuru ntabwo bari bitegura neza, kuko urabona turi mu bihe bimwe na bimwe by'intambara. Urabona hirya no hino n'umujyi wacu wa Goma hariho intambara, twavuga yuko umwaka mushya uzatambuka neza kuko tugifite intambara.
Hanyuma kuri wowe nk'ikintu gikomeye uzibukira kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu turimo gusoza, bibiri na makumyabiri na kane turimo gusoza, ni nk'ibiki Gracia?
Ikintu cyo nzibukira kuri mwaka uyu mwaka mbega muri make ntawambereye neza, ariko ikintu cyo nakwishimira ni uko ubuzima tuba turi mu bisanzwe gusa, ariko turashima Imana.
Gushima Imana, icyangombwa ni ubuzima, kandi uracyaba ufite, kandi twizeye ko uzasoza neza umwaka. Mu magambo make cyane, ifurize abavandimwe n'inshuti zawe batarenze batanu gusoza neza umwaka.
Ndifuriza inshuti yanjye yo bitaga Bora Ujima Bazirake John umwaka mushya muhire, nkaba nifurije umwaka mushya muhire famiye yanjye yo bitaga famiye Isidori Boma avec mama Esperance Maniraguha, nkaba nifurije isabu umwaka mushya muhire umuryango wanjye uri hariya Imasisi n'abari kutwumva bose murakoze.
Urakoze cyane nawe Gracie Jibu Sibomana, natwe hano ku Ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka, uzawurye n'uzakurye, kandi umwaka utaha uzakubere uw'amahoro. Ugire umugoroba mwiza, kandi udusuhurize abakunzi b'Ijwi rya Amerika w'igoma.
Urakoze cyane, nubwo Ikinyarwanda tutakizi neza tuzagomeza
kukinga. Urakivuga neza rwose, nta kibazo gihari kandi kirumvikana. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite Holly Wirwe neza.
Wirwe neza
ariko aya ntabwo ariyo mazina yawe, Holly Smoker.
Kuda dagatazirana ku mukirundi niko bakita
dagatazirana. Ubwo kahereye kuki yo harimo ubutagatifu mu kunywa itabi?
Ni zahereye ko ntabwo nkunda abantu banywa itabi cyane, sindanarikunda.
Yego,
biba bivuye aho kugira ngo bantazira ako kantu.
Ubusanzwe bakuzi nkandi izina ryawe nini?
Ubusanzwe banyita ku mazina yanjye y'ababyeyi banjye bose banyita Nitangarbe. Nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza ubu muri ntara nshasha ya Bujumbura mugabo nk'abantuye Westland mugwa mukuru wa Nairobi
Westlands ndahabona ni hirya gato y'umujyi wa Nairobi aho ngaho muri Kenya muri Kenya narahabaye abantu benshi bakunze kwizihiza umunsi wa Noheri ubu ngubu imyiteguro yifashe gute iyo utembereye mu mujyi ibintu bihagaze gute
kuratembera mu mujyi ubona ibintu nyine abantu babiteguriye cyane abantu benshi barakunda gutaha mu mihani wabyo bakomoka usanga cyane cyane abantu basa n'abariko bagabanuka baberekeza iwabo bitegurira cyane abafite amazu bariko bahindura basigamo karangi urabona ko Noheri ari ikintu cyane kiba kiri ku mutima wabo banashaka ariho benshi barugara amazu bakagenda muhira ruguru aho twebwe mu kirundi twita ruguru bayitanwa ni bushago bakagenda kugira bizirize Noheri ngo n'imiryango yabo ngo isange niko mu mico yabo baba bameze
Kujiti chawe se wawe witeguye gute umunsi wa Noheri no gusoza umwaka. Kujiti chawe wawe imyiteguro igeze he hari aho uteganya kujya hari abavandimwe cyangwa se imiryango uzasura kugira ngo muzarangizanye umwaka muri kumwe.
Cyanje bo turashinchutse hano mu mujyi wa Nairobi ariho benshi baba ari nk'abarundi tuba tutazi nanye hari ikibanza kimwe categuwe abantu baba batuye Nairobi b'abarundi bazohuriramwo ibibanza byinshi ariko haba hari inshuti umwanda kuzibanza kukagenda mu miryango mukayagahama mukajya kwifatikanya n'abandi barundi bagenzi banyu aho tuzoba twateguye guhurira mu ico gihe hanyene Westland
muri rusange tubwire uko uyu mwaka usoje hari ibintu bidasanzwe wakoze uyu mwaka ugusigi iki n'iki wifuza mwaka utaha
uyu mwaka nashimye Imana ubwa mbere bwobwo ariko umwaka n'umwaka ku ruhande rwanjye utagombye kumera neza mugani neza ko Imana yashoboye kuba yabumvigamyemwo ngira ndabusozere ibindi ni nyongera yayo niyo iba izi kumwe yaduteganirije hama icyo nshima ni uko cyane cyane nshimira Imana ni uko famiye yanjye yose ni bahema baraho bakomeye kindi nuko nibwo mwaka naviriyemo mu gihugu nza kubaha Westland kumbo kantu gatoye nabonye Imana yankoreye kugira ngo nerekeze njya n'ahandi mbwa nicyo nshimiye Imana cya kintu cya mbere nyamukuru yankoreye nshima cyane nuvuga ati Imana yubahwe nicyo kintu mbonye uno mwaka yankoreye ubundi muri rusange mu buzima bwa minsi yose nkiri Bujumbura hari ibintu byagenda biba benshi kirabitameze neza mugangira ni Imana yari kiranshira iyo nzira yo kugira ngo icyo nayo naraseze yari yansezeraniye ndayisaba ishoboke
hanyuma Albert wabivuze ukomoka mu gihugu cy'u Burundi uri muri Kenya ibyo byo byose ntabwo uzaburi kumwe n'imiryango yawe yose reka ngo akanya mu masegonda make wifurize abavandimwe bawe nka batatu cyangwa bane kuzasoza neza umwaka no gutangira umushyashya neza
ego murakoze cyane nifurije umwaka muhire mukuru wanjye bita Said afite n'abavandimwe banje bo bita bajyana biscuit abaho ngaho ubanza aho bita kumuzinda na famiye yanjye mu ncamake iri Bujumbura yose baba mu Kajaga aba mu Buterere baba mu Irohero papa Shani ndabifurije umwaka muhire umwaka mushasha uzukubere amatano ubuki
Albert nawe natwe hano ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzawusoza neza ugatangira undi mu mahoro ugire umugoroba mwiza aho ngaho i Nairobi muri Kenya
namwe murakoze muze mubwira umwaka mwiza aho ngaho.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi twahuhariye mwebwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire cyane cyane kubijyanye no gusoza umwaka, dore ko usigaje ibyumweru bibiri gusa tukaba twinjije mwaka w'2025. Ese uyu mwaka wagenze ute umushya, murawifuza miki? Nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni. Reka dufate Patrice mu gihugu cya Zambia. Wirwe neza?
Twiriwe nawe mwiriwe?
Yego, uri hehe neza muri Zambia?
Mu gasantire kitwa Tongwe.
Yego. Niho ukorera imirimo yawe ya minsi yose, bivuze ko ukomoka ariko mu gihugu cy'u Burundi?
Ego, nkomoka mu Burundi.
Yego.
Muri komine Mugina, provinsi ya Cibitoke.
Zambia rero se imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Imyiteguro ndabona ko abenegihugu muri Zambia barayembeje. Nkaho mererewe ndabona ko imyiteguro bayirembeje bivanye n'ibyo mbona. Hariho abo usanga kwa bisuganya nkuko dutandukanye bawunda amafaranga. Abantu ugasanga utandukanye bitegurira uwo munsi mukuru iminsi mikuru itandukanye.
Kuba uri kure n'iwanyu birakorohera muri ibi bihe usanga abantu benshi bajya mu miryango, abavandimwe bagahura, kuri wowe uri kure y'igihugu cyawe biba bimeze gute?
Kuri jyewe ndi kure miryango hanini byoroha. Bo turi mu mpera z'umwaka ariho narose ndabankira kuri telefone nabo bakawuhimbaza umunsi mukuru. Nk'ubu ndino naho njye imwe na imwe ndegerana n'inshuti n'abagenzi ari nk'agafana tukagafatira hamwe, ari nka icyo kurya tukaterera hamwe n'inshuti n'abavandimwe.
Uyu mwaka wa 2024 kuri wowe wari umwaka umeze ute? Uranyumva Patrice? Patrice nibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Reka tuve muri Zambia tujye mu Rwanda, ndibaza aho dusanga. Ndiho ku bwayo Emmanuel, wirwe neza? Uranyumva?
Ndimona kumva.
Uri hehe?
Utuvugana ndi mu mugi Nyarugenge.
Nyarugenge, aho ni i Kigali?
Ni i Kigali.
Kigali, ibintu byifashe gute imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Kigali, amafaranga yo nahita ko abantu bafite amafaranga batangiye gushopinga bya Noheli. Ariko iyo ugiye kure usanga ku ruhande rumwe na rumwe amafaranga ntabwo abantu bose
kugitaho
amafaranga. Wavuga ko abantu ku ruhande rw'impande zose mbona abantu bafite amafaranga, ariko urahebye abayafite barimo barajya gushopinga nk'uko bisanzwe bitegura n'iminsi mikuru. Ubuzima nyine muri Kigali ni uko nyine buragenda neza, nta bindi kibazo. Ni icyo ko abantu bose badafite amafaranga.
Ibiciro ku masoko bihagaze gute muri iyi minsi?
Ibiciro ku isoko igiye kure usanga ibirayi bigeze kuri 550, nabwo wari amakarisiye yose. Gusa ibindi byo koko ntajya nkunda guhaha, ntabwo kugira ngo bimeze gutya, ko usanga ibintu byo guhaha akenshi biba bimenwa n'abamama. Ariko ugiye kure usanga yenda farapo yuko ibiciro byari byifashe mu minsi yashize, ntabwo ariko byifashe. Ariko nanone biracyari imbogamizi kuri ba bantu bari mu runo mugi badafite akazi gahoraho, kuko usanga kurya kenshi birabagora.
Ariko wowe akanyama ibyo ari byo byose kazaboneka kuri Noheli no kubuna? narivuze ngo akanyama ntikazabura ku meza ku munsi wa Noheli no kubunane kuri wowe. Narivuze ngo ibyo ari byo byose kuri wowe akanyama ntabwo kazabura ku meza kuri Noheli no kubunane.
Telefone yanjye rero ndabona kubera ko ari aka telefone gatoya ndabona moneto akayanze ntabwo njye mushobora kuba murimo kubimba ariko njye narimo kubumva.
Ntabwo turimo kukumva kandi ntabwo twakomeza kukuvugisha utatwumva, ariko reka tukwifurize kuzasoza neza umwaka ndiwo kubwayo tuvuganye uri Kigali ugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze kandi namwe muzagira umwaka mushya muhire.
Yego urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Sambolera, ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Chris Easy. Tubibutse ko nshuti turimo kuganira ahanini ku bijyanye no gusoza umwaka mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro ya Noheli ndetse n'ubunani. Ese wowe ahuri iyo myiteguro igeze he? Umwaka ugiye kuwusoza ute? Niki wifuza mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu? Nibyo tuganiraho n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Hari uwatwandikiye witwa Gustave Hirwa, yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati gusoza umwaka neza ni ukwigoma kwigomwa ibyishimo by'iminsi mikuru, ahubwo ugafasha abahora bababaye byibura kunezerwa kuri uwo munsi, ubaha ifunguro, ubaha icyo kunywa, ukabasengera. Abahanga bavuga ko gufasha bitera umunezero, bifasha bitera umunezero kurusha kwinezeza. Ibyo rero ni ibitekerezo by'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Gustave Hirwa watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mbibutsa ko urubuga rwacu ari VOA radio yacu. Mushobora kandi kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Onezime wirwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Nairobi.
Nairobi ni amahoro?
na mahoro kabisa.
Muganya twavuganye nundi mukunzi w'ijwi rya Amerika wara u Nairobi atubwira ko umuji imitako ari yose ariko nanone hari abantu benshi barimo kuvamo bajya mu miryango yabo hirya no hino mu gihugu. Kuri wowe ibintu byifasha gute?
Kuri nje mwira ni kure ariko nifatanya nabo turi kumwe hafi.
Ubundi mu rugo ni hehe?
Ibyavuze ni ukuri, benshi basa n'abafata imodokari bakagenda haruguru bagifataya n'imiryango kuko n'ubuzi bwinshi nk'iyi minsi busa n'ubwahagaze.
Ubuzi busa nk'ubwahagaze?
Ego.
Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe urateganya gusoza ute uyu mwaka?
Imana imfashije nkuko ndabibona no kwifatanya n'abandi batagize icyo bashobora kuba baboronka twegeranye maze tukajya hamwe tugahimbaza umwaka neza no gushima Umuremyi abitugejejeho kuba dusoje umwaka turi bazima.
Ubusanzwe mu Burundi ukomoka he?
Mu ntara ya Cibitoke.
Mu ntara ya Cibitoke. Bivuze ko uyu mwaka utazaba uri kumwe n'imiryango n'abavandimwe bawe?
Ego.
Niba bakumva kuri ijwi rya Amerika ubutumwa wabaha bujyanye no gusoza umwaka ni ubutumwa ki?
Nakuguma wizeye ko tuzabonana igihe cyose tuzabonanira ko Imana izabikora maze tukishimira hamwe n'inshuti n'abagenzi. Ego.
Uyu mwaka se nk'ikintu wavuga utazibagirwa muri uyu mwaka haba mu bijyanye n'ibyo wagezeho cyangwa se ibyo wifuzaga kugeraho utagezeho ni nk'ibiki?
Uyu mwaka ndashima cyane kuko byo nashoboye kuba noted ntambwe nkabona ibyo abandi bagezeho nkabona n'ibyo narindiho burya nkungura ubwenge bw'ibyo nkuye kuba ndi bukore nibyo nazageraho muri kazoza.
Hari imigambi
ndabona ko narindi bisasi ho
hari cyahindutse?
Ego.
Kandi ufite imigambi yuko bizarushaho guhinduka mu buryo bwiza?
Na cyane cyane.
Niki witeze mu mwaka utaha?
Ibyo mbishinga ndabize ariko ndazi neza na neza ko bizagenda neza kurusha.
Bizagenda neza kurusha natwe nicyo tukwifuriza hano ku ijwi rya Amerika. Mu masegonda make ifurize abavandimwe n'inshuti zawe nk'abatanu kuzasoza neza umwaka.
Ndasohoje umufasha wanjye Irakoze Felicien Tetine, ababyeyi banjye nabo tuvukana reka n'abari gukurikirana radio VOA ijwi rya Amerika bose ndabifurije kurangiza umwaka neza no kutangura wenda amahoro.
Turagushimiye cyane nawe aho ngaho mu gihugu cya Kenya, kandi tukwifurize kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Ndabashimiye cyane.
Radio ijwi rya Amerika, tuve i Nairobi muri Kenya tujye mu gihugu cya Uganda. Eli ndayihimbaze wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Kampala, Uganda.
Aga nayo
Kampala.
Nyine Kampala hehe, umuji ndawuze reka.
Buziga.
Buziga.
Munyonyoro Road, Buziga.
Munyonyoro Road. Umuji urawuze neza.
Gose.
Gose. Umaze igihe kingana iki?
Imyaka itanu.
Iyo ni myinshi.
N'Uruganda ndaruvuga.
Urimba nawe?
Ndimba aki.
Yogera katono mpulire.
Uye mu Uruganda?
Mbonye Uruganda.
Ngogere ngenda kudda mu kinyonyo.
Ndayimbaze rero uraho ngaho i Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Kampala nawo n'umwe mu mijyi yizihiza cyane umunsi wa Noheri. Iyo utembereye muri uwo mujyi urabona ibintu bimeze gute, byifashe gute?
Ubu ibintu byifashe neza mugabo abantu benshi baba ariko bitegurira kugenda mu byaro kubera kuja guhimbaza impera z'umwaka hamwe n'imiryango yabo. Kampala kuri Noheri no kuri Bonane nta bantu benshi baba bahari. Ego.
Ubwo abasigaye mu mujyi mukora iki?
Tubeya mu mujyi nyine kubera zitagira ibyaro tujamwo abatazotaha mu gihugu nka twe tuzoguma Kampala nyine ubwo nitugira ibyaro by'iwacu.
Ubusanzwe niba nkumva neza ushobora kuba ukomoka mu gihugu cy'u Burundi niko bimeze?
Niko bimeze.
Ukomoka hehe?
Ibururi.
Ibururi. Uzashobora se kuba uri kumwe n'abavandimwe bawe?
Oya, sinzogenda. Nta burenganzira bwo kugenda iwacu nsise ndi mpunzi muri Uganda.
Birumvikana kandi biba bigoye cyane kugira ngo uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi uri impunzi cyangwa se usubire mu gihugu wahunze. Ariko gerageza utubwire kuri wowe ku giti cyawe uyu mwaka wa 2024 wakugendekeye gute, niki wakuyemo, ese niki wifuza mwaka utaha wa 2025?
Umwaka wa 2024 wagenze neza muri rusange naho ubuzima bawutoroshe yuba utaba mu gihugu cyawe nk'impunzi. Mugabo turashima kubwo umutekano turawufise, mugabo ubuzima buragoye bwo mu mahanga namwe murabuze uri impunzi.
Ubuse nkaho impunzi uri impunzi, hari n'abandi b'impunzi bari muri icyo gihugu, kugira ngo mushobore kugira ubuzima mutunzwe n'iki mukora iki?
Turiyungunganya impunzi dukora utuntu dutandukanye nka jewe ndana z'impunzi.
Urakoze cyane. Hanyuma birumvikana uri kure y'abavandimwe bawe mu Burundi, ariko reka tuguhe amasegonda make cyane kugira ngo wifurize abo bavandimwe bawe n'inshuti abo mutari kumwe kuzasoza neza umwaka.
Ego, muri rusange ndasuhuje abiwacu bose bari mu gihugu cy'u Burundi, kandi turanashimiye nyine radiyo rya Amerika iduhaye kano kanya ko kubabwigisha no kubaramutsa. Tuzongera tubonane n'ibihe bizoza, igihe ibihe bizoba byarahindutse. Icyo twifuza no gusubira iwacu muri rusange.
Eli ndayihimbaze, tuvuganye uri Kampala muri Uganda. Ndagushimiye cyane kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe kuzasoza neza umwaka wa 2024 mugatangira umushya wa 2025 mu mahoro no mu mutekano. Ugire umugoroba mwiza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tuve i Kampala muri Uganda, twongere dusubire i Kigali mu Rwanda. Turi kumwe na Marcel wirwe neza. Na mahoro Marcel.
Yego, na mahoro, ndashimira Imana.
Uri i Kigali wowe?
Yego, ndi i Kigali mu Rwanda.
Imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka?
Yitegura nk'uko bisanzwe, batangiye kurindisha umujyi tugeze nko muri Kenya mu mujyi ukagera ku gisimenti, umuhanda ku kibuga cy'indege ukaza hano KCC nyine ni hano Kigali Convention Center. Batangiye gutegura umuhanda wa Kacyiru hose dekorasiyo birasa neza mu kungu z'abaturage, ku bipangu, amazu yo ku muhanda. Ubona yuko batangiye kubyinjiramo ku buryo bwo kugera mu mujyi cyangwa se ku muhanda ku masaha agiye kuza ya divike, akabona ko hari impinduka ari kidasanzwe. Kandi noneho dekorasiyo y'umwaka nayo irimo n'agashya, bari gutegura mu buryo butandukanye n'uko umwaka ushize babigenje.
Mukanya navuganaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri Zambia, muri Uganda, muri Kenya, aho benshi bavuga ko usanga imijyi mikuru isa nkaho yabuze abantu, kuko abantu benshi bava mu mijyi bakajya gusoza umwaka n'abavandimwe babo hirya no hino mu gihugu. Mu Rwanda ho naho niko bimeze, abantu bava muri Kigali bakajya handi?
Ntekereza ko birashoboka bitewe n'abantu n'imiterere y'akazi kabo, ariko kubera ko urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda rusa nkaho ruzamutse, abenshi berekeza ku Gisenyi kuko ariho hantu hasa nkaho kwidagadurira hahari kubera umucanga ku kiyaga cya Kivu. Abandi nanone bo mu ntara hari abandi Kigali, kuko wenda ariho baba barasezingiye mafaranga kwa wakizi kwa kiri mwuchembe mwuchembe na hino mwure katuli kigari mwure nara maiteri ya teka nyeza ito ya mwuchembe shaka ndi mwuchembe kwa minanga mwuchembe kwa kizi mbati alitu mwuchembe ni mbazi ya ikizi wa shaka ito ya mwuchembe shaka ya ito wakaja aho washobora kukiwa na mwuchembe kwa hirose mtagirani kandi mwuchembe kwa hirose mwuchembe kwa hirose mwuchembe kwa hirose mwuchembe kwa hirose hazima chile hizi hili hati kiani pali la poli ni muna mungu mshuwa mitanga uwe mbani ulijere nisi hivere chejwe ilhani mwichi gara mchumu mwitanga walikuwa jaribu sewemi katana makumu uri mwitanga kuwa la kola akili ya wangurenshi ije vila tumareo kwa kuyo ndira ho ije vila ndekumi kukati okay kandi kigari ariko twende mu bya kigari ntabwo kigari gusa ndose abantu birira birya muri za kimisanzwe kandi bashobora kumenya duhabaye kuko nawe umwe ni rwego rufite kansere mu nshingano rira irebera abantu mu rwego rwo gucaka jagari n'akavuyo yashyize ingendo ufite gutega imodoka kugira ngo atazabaho kuri imodoka no kubwira naberekeza mu gice cy'iburasirazuba no gufata imodoka ikabuga aberekeza mu gice cy'amajyepfo berekeza ngororero no gufata imodoka inyamirambo kuri stade kigali kuri stade aberekeza mu majyaruguru musanze n'ibice bimwe byo mu majyepfo nabo ni gufatira imodoka nyabugogo hasanzwe uri kumva ko babikoze mbere kugira ngo hari amatariki yashyizweho ku buryo hatazabaho kugongana yaba abagenda basohoka mu mujyi n'abawinjiramo ku buryo nta gukubita mitwe kuzabaho.
Hanyuma se Marcel, ku giti cyawe urateganya kuzasoza utu mwaka?
Uyu mwaka rero wa 2024 ntekereza ko njye ntacyo nashinze Imana kuko mazimika tulikora alizoro wa siyo yu jena ina atawandu ni hivu kwa niku kini haye na sandu mara yeshe vya kukidero cha mrengi nani nagata anda piku izana kani kini nakani ku izana atasho wose nhabaru uranga alichangu ki ahungu hari akamu gato bisa nhala atu kiyo vituma vita jenda niweza vizu jenda ni waru kwa hizi yari haye na hivu kwa hivu kukidero cha mrengi nani nagata anda piku izana so kebe nekireza po ala misawa nolu hile nga kawuku uso uza nekireza po ndine wa mwaza uso uza neza kuwera ko kitari kima kumina uri mkile ni mbili wa nje afite suliva jumbiri ya vyangsenka ndi mariage umuwe uso uza nizu nga ka mbili hili kumina kama kumina uri mkana mazaha nitaka mbili ni chingiri ya mkini jikomei kani beri kumu uji watu jifite nga wangu wa tatu jengite shangazi na jira papa hagira na mbiyara wa nje kandi kutegeli kwezi tiratura jibu samari mbili ni urumba huu kuku uso ya nime za chani hivi ya ligira kega nilige kumbili ni hariko kulea ayo maafari kuri alimi
kandi natwe tubifurije kuzagira ibyo birori byiza. Hanyuma mu gusoza bifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka.
Yakoze cyane mwakire kandi kudufasha kwifuriza ababyeyi bacu isabukuru nziza cyangwa se ibiro nziza. Mbere na mbere mbifuriza kuzasoza umwaka neza urugo rwanjye madamu wanjye Claire n'abana bacu Joy na Blessing birumvikana birumviza kuri papa wanjye kupe ya papa na Mariana kupe ya Jimeze na Odete nabo n'umubyara wanjye ndetse na Dafroza nawe afite yubire nawe n'ishangazi wanjye hanyuma abana tuvukana uwamahoro Angelique murumuna wanjye Adriana Ngakiza mushiki wa mukuru wanjye Nkurikira Janvier Dusenge yo turi hano turi kumwe hano kimwe mu murenge wa Kimironko hano mu mujyi wa Kigali abakunzi b'isi rya Amerika abana na bya muri ku isimu pare wanjye abo madamu yatwaye cyane cyane ariko abantu bo ku isi rya Amerika nk'uko mwabyanditse rero icyo dusaba umwaka utaha icyo dusaba ngo ndashaka kugira ku isi rya Amerika mu minsi yashize hari uburyo mwajyaga muduha wo kwidagadura mu gace k'ikigali cy'u Rwanda cy'umujyi cyangwa kuwa gatandatu mu gitondo tukaramutse abantu tukabatura n'akaririmbo hanyuma kubera gahunda nyinshi n'iki gihe muza kukigabanya mushyiraho koro eshatu mu cyumweru urundi muri kabiri vendredi so ntekereza ko mudufashije mukabikora mukazadushakira undi mwanya nibwo hari amata 30 tukajya duhamagara kuri ati ndi nicyasigambo cy'umuziki abantu mu karere k'ibiyaga binini muhamagare musaba indirimbo mwifurira inshuti zanyu ibintu bikurikira ni cya kiganiro cyandikafata kuko cara bisukiri kaza bidongo bisukiri sanga ni kujitanga kwa kuchia hariko bila ngo mwana kama kitema kwa cha sijira ni chini ya mji kumaranja na wanda wa chia mwana kwa mimi sijira ni kwa cha cha kwa la mwa kumba la kila tiga mire basta na wado sijira ni mwana mimi kwa zaire utere ndiyo ndani ya kaya na kwa jambo hili ni Kristo zaki kwa jambo hili ni tiga mire tunasuzimia kani mire ni kwa
Yondiri mboni na yotu kwa tanjira nye aliko we naturaza konjira tuichine mugusoza aliko nanje ngushimire wawe Mariseli kuko kenshi tuba turi kumwe mu biganiro byacu bitandukanye aho utanga ibitekerezo ukabaza ibibazo ku nsanganyamatsiko zitandukanye tuba twagize ngushimire cyane kandi nkwifuriza wowe n'umuryango kuzasoza neza umwaka warakoze kandi uzakomeze no mu mwaka utaha wakoze cyane
yakoze cyane nandi ndashimiye kurushaho
kandi ibyo byifuzo byuko twavugurira ikiganiro nabyo tuzabiganiraho hanyuma turebe icyo twakora radio ijwi rya Amerika kuri telefone reka dufate na Dani wirwe neza
mirewe
uri hehe
ndi mu ntara ngewe ndi mu Rwanda ariko ndi mu ntara biramahere ko ndi mu cyaro nanye ndabageza hama kuba ari mu cyaro
iyo ntara ntazi nayigira
ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango
eh mu karere ka Ruhango
yego
bimeze gute imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka
bo imyiteguro rero mu cyaro urabona abaturage baba baratangiye bizigama mu matsinda iyo umwaka ugeze rero batangira kugabana kugira ngo babone uko bazabona icyo kurya ugasanga bari kugabagabana ya amafaranga bagiye bizigama ariko baje kugira ikibazo abaturage usanga bavuga ko nubwo bazaba bahaje mu minsi mikuru ariko ntibazabona aho bajya gusengera usanga isengero zirafunze nyinshi ziko mu minsi mikuru abantu bajya gusenga bakishima urumva nyine bazarya deja bahame mu rugo bishimire mu rugo
ibyo ngibyo ahanini byatewe n'icyemezo cya leta cyo gufunga zimwe mu nsengero ivuga ko zitubahirije ibisabwa
yego hanyuma ikindi rero kijyanye n'inyama zarazamutse igishyiro cy'inyama cyarazamutse urebye mu cyaro ikiro kiro tukize ku 600 cyaravuye ku 400 urabona ko inyama zahenze
ni menshi cyane
rwose ngende mu cyaro mba mbireba ndabikurikiranira hafi
bivuze ko bizagorana kuri imwe mu miryango kugira ngo ishobore kubona akanyama kumeza
akaboga rwose bini hatare
twifurize ko twizere ko Imana izabibafashamo kugira ngo nibura uwo munsi bazawusoze
ako kaboga gahari n'ubwo ari imiryango nyine bo bimucyara urabizi ntago ubushobozi bari bukeya udutonere tureze ubone ikirere nyine bari cyatsi kibisi bishyimbo nta yenda rwo bazabura kaboga ariko bazabona no kudushyima n'utwo turayi
utwo dushimbo nyamara kandi tufite n'intungamibiri nyinshi kurusha n'izo nyama hanyuma se uyu mwaka dusoje kuri wowe ku giti cyawe wakugendekiye
bo sinzi uko nabivuga ariko wagwambereye mwiza kuko ibyo natagitingaga sinabigezeho nararwaye nangira utubazo twa kubura akazi ariko buryo iyo umuntu ahumeka akabasoza umwaka ahumeka nabwo agomba kubishimira Imana
nibyo bigenzi
mbere ahumeka yenda targetinga undi mwaka 2025 yenda ko bizagenda neza hamwe no gusenga ndazi ko bizagenda neza rwose
hari ubwo uteganya guhindura tactique wakoresheje kugira ngo nibura uwa 2025 bizarusheho kugenda neza kurusha uyu tugiye gusoza
yego cyane rwose nk'ubu tuvugana nageze mu kazi nkageze mu vuba ubu ndimo ndatagetinga ku mwaka wa 2025 abameze neza rwose ndimo ndagenda nsevinga ndeba ko nazagira icyo ngeraho nanjye umwaka utaha
mu gusoza rero reka nawe tuguhe akanya wifuriza abavandimwe n'inshuti nk'abatanu kuzasoza neza umwaka nyuma dufate n'abandi
ndifuriza umukecuru wanjye Shangazi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ari mu majyepfo ari ahantu mu karere bita ka Nyanza ndamwifuriza umwaka mushya muhire ka Mukamusonera Lance ndifuriza umwaka mushya muhire aho bita Macumi Augustin n'abari i Nyanza ndifuriza mubyara wanjye ari mu mujyi wa Kigali bita Maria nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndifuriza
Ndumva rabo ngabo ni benshi nabandi udashoboye kuvuga
nabandi bose banze kumazina mawambe Dani haba bari kuri Fibi ari naho tuganira ngo ndagutanga ibitekerezo kuri Voice of America kuri ya America muri rusange bose ndabasuhuje bazi kuri mawambe Dani.
Dani natwe ku ijwi rya America turagusuhuje kandi natwe tukwifurije wowe no muryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Ndabashimiye nana.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga. Michelle wiriwe neza.
Wiriwe mwiriwe.
Uri hehe?
Ndinga muri South Africa mu kitagara cha East London yo Tanzania.
Aho ngaho bi muri amahoro.
Tura mahoro turakomeye turashimirora uko biri kose.
Yego, imyiteguro yo gusoza umwaka aho ngaho muri Afrika y'Epfo bimeze gute?
South Africa imeze neza cyane, batuye basanzwe babizi mu guhera itariki imwe y'uko 12 abantu bari mu myiteguro cyane kuko ngaha barakunda iminsi mikuru nk'iyo. Abantu bari muri hotel nta babubutsi buriho abantu barari bariko baracyoherwa n'umunsi mukuru wa Noeli n'umunsi mukuru usoza umwaka nta kibazo na kimwe haratuka aratekanye.
Kuri wowe bimeze gute n'umuryango wawe niba muri kumwe?
Njyewe umuryango ntabwo turi kumwe, aha turi mu buryo bwo gushaka ubuzima. Ndakenguruka ndashimirahoraho uko biri kose, ariko nubwo rimwe rimwe bicacamwa ariko umuntu arashimirahoraho.
Ruhamaze igihe kingana iki aho muri Afurika y'Epfo?
South Africa imyaka nashyitse muri 2017 ngangije imyaka 8 ngiye imyaka ndwi ngiye muri 8.
Urahabaye?
Ni muna hakiza muhira na kibazo cyabaye n'amahoro.
Hanyuma se kugiti cyawe usubije amaso inyuma, n'icyo uvuga kuri uyu mwaka turimo gusoza wakugendekeye ute?
Umwaka wangendekeye neza, ndashimira Uhoraho ndakengura uko biri kose n'uko bitera de, ariko uko je mbibona ko ntikiri muzima nyema ndakenguruka kabisa ndashimira.
Wavuze ko utari kumwe n'umuryango wawe, ese muri aka kanya niba bakurikiye Ijwi rya Amerika ubutumwa waha abavandimwe bawe inshuti bujyanye no gusoza neza umwaka ni ubutumwa ki ugerageze no gusuhuza bamwe muri bo?
Mu baryango mu nshuti twagiye tubana, ndabifurize umwaka mwiza jubabere, umwaka w'amata n'ubuki, kandi bawurangize imore aho buri muntu wari wese atuye awurangize imore adashike mu mwaka w'ibihumbi 2025 amerewe neza. Nkaca nangura nangi naso ku Barundi bose basanzwe babanga muri kino gihugu cya South Africa, bandi ku izina rya Kaburungu nk'abandi batwabanye mu bya Johannesburg, Soweto, za Pretoria, za Deben, abagenzi wanje bari Cape Town, abo tubana nga muri Western Cape nga muri East London, cyane cyane abantu bose basanzwe bakora akazi ka delivery, bakora akazi ka delivery, Imana ibarinde, ibarinde mikosi, ibarinde impanuka zo ngaha muri kino gihugu zisanzwe zihari. Nganja nifuriza imiryango yanjye iri Burundi mu gisagara cya Rumonge, nifuriza abagenzi banje twabanye ngaha muri South Africa bafite Kovita Boris ari muri Quebec, bagira n'umugenzi wanje James yari ngaha muri King Williamstown, ubu akaba asanzwe ari ngaho muri America.
Urakoze urakoze cyane Michel kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka ugatangira undi mu mahoro kandi uzawugiremo ibyo wifuza byose udusurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muri icyo gihugu cya Afrika y'Epfo kandi ugire umugoro wa mwiza
urakoze
Radio ijwi rya Amerika reka dufate na Hakizimana wirwe neza
muraho neza
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro
bimeze gute aho ngaho imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka
bo ni ukuvuga ngo ndabona ikirere ari cyiza ndabona kuri benshi ikijyanye n'iminsi mikuru bari kukitegura cyane ndabona icyerekeranye n'imihahire yifashe neza se nko mu bihe byashize ku buryo umuntu azabura icyo afungurura munsi
uyuvuze ko byifashe neza bimeze gute urashaka kuvuga iki
iyo mvuze ko byifashe neza ni ukwa ngo nimba ubu ngubu ikiro cy'ibirayi kirane n'itanu cy'amagana ane hano iwacu urumva ku muntu ukora bubyizi wenda tuvuge igihumbi n'urugero azabona ibyo biro bibiri agaburira umuryango ni ukuvuga ngo ibishyimbo byo hari aho byeze hari aho bitarera ariko mu by'ukuri mu murebye mu maduka ntacyo bitwaye rwose ntabwo wabura ndabona uno mwaka utaragenze nabi cyane nubwo atari neza cyane nabyera ngo de ariko mu by'ukuri hari igihe kishize rwose ibintu byari bimeze neza pe byari bimeze nabi cyane ku buryo wajyaga ku isoko ukaburane ukagira amafaranga akakubana make cyane ni ukuba ngo mbo hari ikintu tugira ngo reka tuvuge ku ruhande rwanjye ariko hari umuvandimwe numvise wundi wagikomoje ariko nanjye iki kintu nanjye reka nyikomozo hari akanya mwaduhaga kakorwaga n'umuvandimwe wanyu witwa Thomas Kamirindi cya kiganiro cyo kuduhamagara tugatashya tugasaba n'akaririmbo muduhamagaye kira kintu ira serivisi muzayigarure ni ukuri kw'imana twabanye byiza namwe uno mwaka wose amakuru meza abanyamakuru meza bavuga amakuru bayavugira igihe mbese serivisi zanyu ngiye ku giti cyanje ni ukuri kw'imana ntacyo nazinenga mutugeze amakuru meza rwose radiyo yanyu ivuga neza umurongo wanyu turawumva neza cyane muduha akanya tukisanzura ntabwo mbese mwiharira ijambo tukavuga ibitekerezo byacu tukabagezaho ibibazo byacu ni ukuri rwose ahubwo mukomereza aho ni ukuri kw'imana ariko nanjye nigeze gutuma umuvandimwe wanyu witwa mukaje ashyikiriza ikibazo cyanjye kuri Jenoside Nshimiyimana mu Gasaro kabuze twabuze abantu 94 batatu bataragaruka hari n'undi mubyara wanjye uri ku ruhuha hano hirya mu karere ka Bugesera babuze ramukazi we umwana w'ubu ngubu afite imyaka 18 musaza w'umubyara ni babyara banjye nawe yarapfuye
hanyuma akizima kubera ko turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro ujye ku rubuga rwacu rwa Facebook hariho nimero yacu ya WhatsApp utwandikire izo details zose hanyuma turaza kugerageza gukurikirana icyo kibazo
murakoze cyane kandi mufatire iyo nimero rwose ushobora kutayibona ariko uze kuyifata uyishyikirize Jenoside mu Gasaro ni ukuri kw'imana tuzabana paka kuko baduha serivisi nziza cyane nta yindi radio nigeze numva ikora ibintu bibi no kuri Imana.
Urakoze cyane Akizimana, kandi natwe ku Ijwi rya Amerika kenshi dukora ibyo dukora dukurikije ibitekerezo byanyu, ibyo byifuzo byanyu, tuzagerageza tubiganireho turebe uko icyo kiganiro agasaro twakivugurura hanyuma kikaba nk'uko mwabyifuzaga kandi nk'uko byahoze. Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika. Reka dufate na Eustache Wiriweneza.
Mwiriweneza, ndabumva cyane.
Uri hehe?
Ngendeye ngaha Bujumbura, mwashimiye igisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Bimeze gute, imyiteguro ihagaze gute aho ngaho mu Bujumbura yo gusoza umwaka?
Imyiteguro imeze neza cyane, tuba turayitegurira. Tuba turabika n'akanoti kugira ngo tuba yiteguriye neza cyane.
Ego, ku giti cyawe bimeze gute wowe? Uriteguye neza umwaka wagenze ute, utaha urawifuza miki?
Umwaka wabaye ibibazo byinshi kweri, mugabo niraza ko utaha byogena neza cyane. Byari ibibazo by'ubukene n'ibindi bibazo byinshi byo mu buzima nyine.
Hanyu mugusoza rero reka nawe tuguha kanya utashye cyangwa se wifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka magambo make.
Ego, bwa mbere mbaje kwifuriza Noel nziza n'umwaka mwiza ababyeyi banjye nabo tuvukana bose, hanyuma nkifuriza niho dukorana yitwa Rishari ngaha i Bujumbura nyine niho dukorana akazi yitwa Rishari Minani, n'abandi bose dukorana ngaha nyine nongera nkipfuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza umutama yitwa Celestin ngaha mu Kabanda dukorana nyine. Asigaye nkipfuriza n'umwaka mwiza na mwebwe mwese wo ku Ijwi rya Amerika mwama muduha akanya ko gutashya, kuko buri mwaka nama nipfuriza umwaka mushyashya nyine nkaba nabifurije ibihe byiza namwe muzosozera umwaka mwiza, uwo mwaka mwiza muzotabara n'umwaka mwiza mushasha. Murakoze
Estashe, natwe turagushimiye cyane kandi tukwifurije kuzasoza neza umwaka wowe n'abavandimwe bawe. Nshimire kandi abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi twaganiriye muri iki kiganiro. Abo tutashoboye kuganira haracyari iminsi, namwe tuzabaha umwanya kugira ngo mugire icyo muvuga ku bijyanye n'isozwa ry'umwaka no kugira ngo mutashe. Abavandimwe ni inshuti zanyu. Nshimire enjeniyeri Alwan fashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwi, mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka mbasezereho ariko mbasigire indirimbo Belesima y'umuhanzi Fernando.
Quel moment s'étonnera de te voir.